Attract.
A trip for two slave one Malajiona Togo togo maskan Leo munga tuona. No one believe us. Walijua tutashindwa. Leo ndani ya dimba. Swashindi ndo tunavimba. Isa go, go, go. I take like Leonardo. Bado, all I know. Tulipo babado. Let's celebrate you. I kwa nye best you. Kidogo chetu sio chao. We want this major. A trick. A trick. Siso sasa ho.
Siso sasa ho.
Asijafika tuwaza ho. Waliomba tuferi. Uwezi pingana na ukweli. Si leo tunapushi mandinga. Tunapishana na osheli. Finale, siya wote. Ah, malak nangote. Tulipo toka ni babaya. Eta tufiki pupote. Isa go, go, go. I take like Leonardo. Bado, all I know. Tulipo babado. Let's celebrate you. Ai kwa nye best you. Kidogo chetu sio chao. We want this major. Oh, I take.